akera na fasirimu abazo kusuza basura beweweta kwali baddo kutyo bwenzi bantu bagumu wadolia fudazala techirobera bafuna mbuta wonkera broke ya sabantu rukani kwa bakera kujia yanira bantu tebayigira munsobi ekintu nkitudde mu butebe ndawula kiyatule kyebando owekyi kyetali kyerabira newalumbe teerabira mukadde mbatumidde mwenna ababoggola n'esimesirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo ekiwala bakikwasa ngalo basisinkana eddiba lyengoba lyesibye anaamaganda batyabula ntegedde kubira mukama engalo buyise bw'omu abikwasega ekidongo nkiweese ku bbega abaganteze mwebale wamma ngamba agatawunyirwa fumbe omanyi buli lwonyiga ennyindo owunzika ogiresa omusaayi n'olimu okwawula okusirika n'okusirikirira wansanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika kati gadi bibiri kuliko ekimu okunnunula oba okunsuula uwajje toyina yadde olupanka zimbye ziikalina ovuga kapyata onunula nze oba weenunula kyenneekakasa tekabula musombi otangwa mpiira obungana muliro nkuba yaawa naawo weeva gwe nookeera kwanika mwanyi kankunyumiza oseke oba oyagadde oyige ku busuubuzi bw'abaddu ekyaviira ke emmeeri nebbira tovaawo kanzigye nsumulula bw'osona ate ebiyika byoyoya obula neetyako butagwesa gwali mululu na kanyomonyomo tyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi nebbira gwali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu waliwo obusuubuzi bw'abaddu eddenyewo ng'era babatikka mu mmeeri bagenda okutundibwa tobuuza byali by'amaanyi ng'okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olaga na kyolagako baalinga mbuzi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeeri waggulu eri ye watuula abaguuda abatwala abaddu okutundibwa bali waggulu ababede kumyengera agafuiga enkoko basikambula bazza kulyena abawansi balajja n'okufa bakka okulaba abawoggana ekibaleekanyanjala ko bba olunaku ebulalumu tutuuke mutujeeko akajanja kyebaava bassa kimu abaddu nti kw'okufa twawedde naye abatumyako okulya tugenda nab'emagombe batunyiziza batunyoomye nnyo batutyobodde nnyo katutaase eggwanga erinaddako kwe kufuna ennyondo emisumaali emmeeri ne bagikonkona era akaseera mpaawo ekaaga neeyingiza amazzi n'ebbira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa mmeeri we yazitowa n'ebbira kubonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kuba waayo kuka okulya abaawaggulu we beegeziwaza abaawansi eno ne bayiya ampuliriza okayizeemu ki akanyoomonyoomo kaaba omukozi owaawaka kyangu nnyo okukuwa emmimbiri abava okugulu wadda muggo siibe mulungi omu alina yayongerwako omulambo tegubulwa tulo sijja kusukka nnyata ukanfuneeza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa tukoma nanta witwa wali mululu na kanyoomonyoomo kyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira gwali mululu na kanyoomonyoomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu.